DJ 38K. Anachukua, anaweka wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka wa.
Le grand Mbao.
Anachukua, anaweka wa.
Osi Mbuka.
Anachukua, anaweka wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. Oh maneno, maneno, tumeazoea. Vijinino neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wawusu. Shepu yake mbaya, hivi na wawusu. Mdangaji malaya, waina wabusu nini wamegusa babaya. Na wakavu lazima wachuchuma. Wamengia chakike,
ewa,
chakike. Wamengia chakike, cha, cha, chakike.
Tuale,
wamengia chakike. Kwa penzi letu, chakike. Lazima wachuchuma, wamengia chakike. Kwa penzi letu,
cha, chakike. Makukote, mamutale. Don Mendez Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panano.
Kwa
jenga za mesi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka.
Iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Nani tale salama joto. Toaleso di pepe. Oya kongo joto. Toaleso di pepe.
Oye mose kunambi.
Jipepe.
Morika domomo.
Jipepe.
Oya mama dangote.
Jipepe.
Doni fumwe.
Jipepe.
Chu, chu.
Jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Nani chu, chu.
Jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Nasi.
Joseph Mertier.
Nasi.
Kaya kaya musa.
Kule. Kukama. 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 Diamond. Kukama. Kukama. Kwadra. Kukama.
Papa mo bimba ye. Papa mo bimba ye. Papa mo bimba ye. Papa mo bimba ye. Anya tata drago gakate aloba kate.
Tiba ye.
Yes. Choisi ma tata.
Chuma. Chuma.
Adolfo Mute Bachi la Mouina.
Babang Mazuma. Babang Mazuma.
Joseph Poussa.
Babang Mazuma.
Zodwa.
Andele
Mbarale.
Dare Salamen Mazuma.
Akosham.
Daimon Mazuma. Kiyinchasang Mazuma.
Kaya. Kaya Moucha.
Kazumare Mazuma.
Kaman Fouama.
Usiniguse, kwa miguu. Usiniguse, usinitaji, tusalimiane kwa miguu. Unasema usiniguse, usinitaji, salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitaji, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali
corona. Usimbate
corona. Kwanza kuna ugomba
corona. Usana musika
corona. Tena vaa mask
corona. Demeke
say I must call it. I get one with be my sponsor. I get one with they call me honey. One way they do me winchy winchy. She they do like fish and sauce awkward. Wale, kala. Get in my room make you lock on. Body they move like a python. Love way they giving me iron. Wale, kala. After the room to the palo. Then make you pose for my cannon. Love way they boosting my iron. I too like woman, me I
Too
many girls in my DM. You got not to London to bend them. I pray make I no go reply them. Never to be a no love, oh, love, oh. Back to the matter, oh. Since I de look at your picture, oh. Girl, you go finish my data, oh. As I pet a pro, koto ma kule. My desi girls from my ass block. Them anywhere me adore. If they no do, no be by force. Plenty way they will go conquer, oh. They will go conquer. Enter the room, give me your phone. Make they no go see me for blood. Like a python, love what they giving me iron. Wale, kala, after the room to the palace. They make you pose for my cannon, love what they boosting my iron.
much money.
Where?
Champion Bud.
Buddy money, buddy money.
Yes, I'm at it. Yes, yes. Yes, I'm at it. Yes, yes.
Ni trendi ni meachika, si ni posti juma lokole. Yani nianze kufilisika, alafu nijifanye mlokole. Yani mini shunde kula, eti kisa tumeachana. Akatu kinen bloku, kesho yake tutarudiana.
Yani unipeleke disco, nirudishe bila demu. Nisiko jege jege geso na nitaga jemu. Nitume na ya kutolea uja waini pagemu. Vunja bei na mobeto eti ni mtu na jemu. Sema awe.
Mwanamke hapigwi, analambwa kisigino. Nasike shilole, uchebe kamuwa jino. Nesika tumwa majibu, kaleta kipimo. Anakasura kazure, ila nabonge la shi. Sema
Awe. I am Awe.
Awe. Sema tena
Awe. Akibaka ni kuposti ndo ujue na kupenda. Kwanza mapenzi ya vote kama utaki kwenda. Chawa na kunywa enesi, bosi na kunywa safari. Kagiza kukumzima, bosi kagiza kidari.
Sema Awe.
I am mama.
Awe.
Sema Awe.
Vota, vota.
Sema Awe.
Rafiki ya keroma. Si unajua doa majali wanasubiria pange maulana. Hata nitunukia bado na ule ujana.
Ujana maji ya moto takunguza.
Takunguza.
We pita peku mpoto tutakuguza. Kwanza kuolewa raha. Onana na wili wili. Ona mume wangu ispa. Atumiliki wa wili wili.
Umenikumbush kule insta udaku. Wanasema mume umekwara. Heti umefata hela. Kwa kubali kulewa mitara.
Utanishauri nini? Kati wangu ndo sasa mi mtoto wa mujini.
Kula bila shida chini. Acha nilebata. Nijipe stressi za nini?
Bora niwe bachela.
Staki kujifunga funga kujibana bana.
Niwe bachela.
Kwanza naona mapenzi faida yana.
Bora niwe bachela.
Uoni utoto unajidanganya.
Niwe bachela.
Unayo yafanya mwisho hayana.
Bora niwe bachela.
Dalini acha kunichachake. Uliza kilo mkuta dangote. Sijui kagombana na Tanasha. Ametuwa nfollowote.
Mapenzi ya siku hizi. Shemeji lokole mongoza ube. Mkigombana tukasha tizi. Instanzima ya mishene.
Domana nimetulia na vuta pumzi. Staki kwenda mbio. Mambo kujifanya odari yeti mjuzi.
Ujuzi huo kuyo. Tukiachana na yote. Mimi bado skungi mkono. Wasafi wote.
Kana mnapenda ngono.
Utanishauri nini? Kati wangu ndo sasa mi mtoto wa mjini.
Panida panipula depe. Panida
DJ Tati AK.
Pessy when no Pessy, you know they keep Pessy. If you want no person, you no go first person, yo. I know they sick, you won't give me medicine. I got money, yo. You won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I love you, oh. I'm a winner, I'm a winner. Just believe that I'm a winner.
I said just believe.
I will never do it like you do it. Best believe I'm a do it,
yeah.
Let me do it like I do it,
how I do it.
Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy.
Allow me, yo.
Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself.
Yeah, 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 yeah.
Oh, mama, mama. If you know I'm not happy, oh, something go do you. Something go do you. What I go show you.
Don't I
go young on you. Something go do you. Something go do you. What I go show you. Something go do you.
Mbani familia inapiga miayo. Yanafurahisha ufanyayo.
Uwe ni shamba.
Inaboa kudada deki. Dereva ubataki kovateki. Etikisa pesa yongezeki.
Uwe ni shamba.
Yupo kitandani kajilegeza. Minisha jipaka vya kuteleza.
Eti baby long simba wanachenza.
Uwe ni shamba.
Hazibandi materio. Kuto na like picha za makalio. Vya wenza kosi jipema tamanio.
Uwe ni shamba.
Ashura wa magala. Una pakula pakula la. Komenti ndefu picha za kajala. Uo tunaita.
Uwe ni shamba.
Uwe ni shamba. Uwe ni. Uwe ni shamba. Uwe ni. Uwe ni shamba. Uwe ni. Malegendi si wamerudisha vita. Wanaofia eti jesha na wapita. Bila sababu wanani kunjia ndita.
Kata
hili galagaze. Alina meno ilo simbaze. Likila demu lazima litangaze. Uo tunahita.
Uo ni ushamba.
Hivi dunia ndo ipo kikomo, eh. Manaji waganga wanapiga promo. Hadi insta wanapejiza kujipigia domo.
Uo ni ushamba.
Amepanga chumba kwa vingunguti. Yupo mbezi kwa demu pesa tafuti. Hipe kikupiga kibuti.
Uo ni ushamba.
ana vumbi uso umefuba, anadai kapaka poda, kaniomba nauli ya uba, yule namuna napanda mshamba. Vitu vingine haviji kwa ubongo, mpunguze ni sifa wanaso mchongo, demu humjuu na mpakia mkongo. Kendo kalewa kuliko wote, ana imba na kucheza ngoma zote, wakati wa kulipa bili sina chochote. Mino yote inje na chekelea, asante baby nimepokea, asa mbono jatuma na kutolea. Umepamba suka alfajiri, tupo kabu mana nasema subiri, yani kisa yeye ndo mwenye usafiri. Tunashishi kwa nyumba ya kupanga, mwenze tunatulete ya muganga, unatakote tone kane wanga, uo tunahita.
Uoni ushamba, uoni, uoni ushamba, uoni, uoni ushamba, uoni.
Another one. What else? Yeah. It's a beautiful brand new day. My sending y'all coupon WhatsApp. We really go very reply Tuesday. Me that's what think with my mean weed. Yeah, that be the taste of grace. I see me so bolona me no mono go better than any ace of spades. Me she ran around for create some space, cause it gets some weight. Bugger my way in jigs. I want movie says you can buy with some dana, yeah, come on one thing. Say a swung and be a nipple beer to me, and then you trim my main pain. Oh, one pie via me, I can't then be a cord, that's not in change. Then you're missing me, she was this, just what my ascension and be pecans.
Everybody, give glory. Yes, you will win on me, you mini nani. How do I mean? See your baby. The other penny, Jojo, Jojo, and I give you praise, oh bro, bro, bro. Jojo, Jojo, you deserve all the glory, bro, bro, bro.
You know I used to put the blame on God. Now me mama turn force, but still I now me pray turn Ford. I feel like me who never knew me, I'm a man who never try comport. Cause my damn fun I was yet at the B. Then my men never power be and I was turned jot. Oh, yeah, dear, my yet chain in a port. Make I be the J, more chill, go a basso. Vamping in the four so can send me. So when you pass, any be a horn, then so. Yes, I mean, they are buying it when you went to. That's a doom sort buying a mekaya. Inflation crash on me boss. In the end, they me that can name na me baby go to cool free, dear. And then me teach my mom from the bonnet and chairman and a twas.
Everybody, give glory. Yes, you are with me, you mini nani. How do I mean? See your baby.
Tell me what you want to do. Oh yeah, make me rendezvous.
wanazaliwa kaka.
Hivi kimafungu saba ikizidi nane bahati na bahati ujaga kwa nyakati.
Walai kwake niliweke sa upendo ya yeah, kuwa na malengo pesa kaweka na pengo. Kupenda shida kabisa kama mtu kumoa utumbo. Akapungusa upendo akaninyima na tendo. Nifanye nini nimechoka?
Raya kitandani muwe wawili, mgusane gusane
yenuli.
Kumpenda kosa jamani akanifanya yawani kwa kuniacha njiani.
Masikini penzi langu kumbe bure. Kume muongo kanise vuka kae
visa visa bina wanichora.
Eria
makaka.
Uli fumwaka na rose, ule muza vipodozi. Mke wa kinyosi.
Wananigusia, uni kwetu mwiko. Mimtoto wa she,
maskani madrasa.
Tumezaliwa mta mmoja na kujua.
Isiwe sababu
umechafua mta mpaka uza mtumbua.
Tumalize mzizi wa fitina. Nimezama kwako, unanisaidiaje?
Nyumbani kwetu lazima limbwata. Na tamaduni zetu mwiko kutuwa talaka.
Hata mimi nyumbani kwetu vimi ni wanakatasa. Wenda kwa miziki mixa vipao kata. Cha usiku baby, na majina mengi. Mana unapendwa na wengi.
Upendo si kitu baby,
chini kirie na
dango ni wengi. Shine ni achasendi.
Utanichaka. Cha usiku baby, na majina mengi. Mana unapendwa na wengi. Nimejichanganya.
Bado sijapona, hata mapenzi unacho nayo yamebaki jina hospitali. Sa dunia nzima imezunguka kote, amepima majibu hakuna. Hata ngoma sina, pressure sina, ugonjwa sina, jina lako ninalo. Wepo wako tulikuwa wangu zima. Pete, ulisema machache, uniache mpaka nife. Mara ngoma sina, resha sina, ugonjwa sina, jina lako ninalo. Uwepo wako ulikuwa wangu zima. Minaona giza kipanga leo ni kufa kesho, tukaorara tena. Ifike kesho liamba, waniweke kwa mchanga. Ni kufa kesho ya nyua alio.
Moko nafsi na lalama. Sina, mwambie kila kimtazama kwa kina. Kiukweli mwambie silali. Tena nani kwa tabu kwa kemi sina hali. Mina penda yeye tu.
Mami yo yo, mami yo yo, yeah.
amani sina, sina nachotaka, wewe ndo wapeke. Skendo nitende vipi, wabongo wamtangaze, wanasema unadanga, kwangu nidanga che, che.
Yani ni kwa be,
be,
che, che,
alolo,
alolo,
kama madebe,
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 kama madebe,
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 madebe.
Badai,
mimi nawe,
badai,
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 mimi nawe,
badai,
tutaonana,
badai,
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 badai, badai, badai, badai, badai,
Pasha maji weka moto, tandika jamvi na janyumbani. Nimekuletea zawadi, kijora cha mkopo, futala nazi ujipare hani. Na viji sabuni vya magadi, nguru simtoe chumvi ndio ratha yake. Muunge tunipe na chuzi na nyama yake, kula ya mbuzi ni kamba yake. Ye kingamuzi ni dishi lake. Funge ni maturubai,
kesho kise,
wala mtupishida,
kesho kise,
ndo kwanza tunajidai,
kesho kise,
kama afisa wanida. Oh,
tena dakitari nimekuja na tiba sindano,
leta nchomeke,
na kibinda mwali napita kwenye mabano,
leta nchomeke,
niponga ngari tayari kwa mapambano,
leta nchomeke,
chanya kangu sasa leo mambo msuguano,
leta nchomeke.
Tamba, tamba, nakupa wanja tamba,
tamba, tamba,
warusha warushike rozao,
tamba, tamba,
waso kujua wakujue leo,
tamba,
tamba, tamba mama lao. Nitalinda benki kwa rungu, niaminie, taka langu mwana ufungu, na inamamie. Wavunje nazi na nyungu, wajifushie, umwa yangu watulinde Mungu, yasitufikie. Nilisha kubwa na tsunami, na mapenzi nikalia, na amani kwako sasa. Penzi sila unyangani, peke yangu najilia, na shiba na kusasa. Nakativi kangu kana waka kuzima,
nikupe.
Nakasimu kangu ujapoka mchina,
nikupe.
Shika na moyo wangu nenda na umazima,
nikupe.
Tuzaliwe Maka tufie Madina,
nikupe.
Funge ni maturubai,
kesho kise,
wala mtu bishida,
kesho kise,
ndo kwanza tunajidai,
kesho kise,
kama afisa wanida. Oh,
tena dakitari nimekuja na tiba sindano,
leta nchomeke,
na kibinda mwali napita kwenye mabano,
leta nchomeke,
niponga ngari tayari kwa mapambano,
leta nchomeke,
chanya kangu sasa leo mambo msuguano,
leta nchomeke.
Tamba, tamba, nakupa wanja tamba,
tamba, tamba,
warushe warushike rozao.
mapenzi moto moto. Apeni nikiwa na stress, anapenda nikitabasamu. Anipa mapenzi moto moto, anajua kunifahamu. Mwishowe matamtam, hajafeli ni wa ukweli napata dili. Yeye kwangu ni daktari, tiba yake nakubali.
Alright, we are shit. Pussy bear she fagbo, Ellie fagbo to Baba Fela.
Kwenye wakanga majang, kungu manyang, chani wagang, akukuchi matang. Wakeza watu je, kupiga kavu je, waze wachabole, kufujisha vide.
Patashika, patachimbika, patashika, patachimbika.
Tumeokoka, squeeze ya tupigi mapuchu.
Tumeokoka,
angekwa zamani nisho pita na Zuchu.
Tumeokoka,
tumeokoka, squeeze ya tutimbi na visu.
Tumeokoka,
uwe usela mavizi ya tutagi mabizu.
Tumeokoka, kwenye mapunga.
Tumeokoka,
kwenye waganga, kwenye kudanga.
Tumeokoka,
kwenye kukaba.
Tumeokoka,
kipa kiroba.
Tumeokoka,
kapeka susu, vumbi la Kongo.
Tumeokoka.
Sancho kapachu pachu,
wo, wo, wo.
Vipi la menina, wa mwijaku,
wo, wo, wo.
Nampenda
anangongingo, wo, wo, wo. Anangongingo, wo, wo, wo. Nampenda anangongingo, wo, wo, wo. Gongingo, wo, wo, wo. Nampenda anangongingo.
Kama semitera, neso mneso nyuma kalambanda.
Wo wo wo.
Ebo, kama kiduchu akinesi kwa kanga.
Gongingo,
La mama Paula kajala masanja.
Wo wo wo.
Emona, vipi
cha nandi kina bamba
la vera sidika
igi misifa
la shishi baby pale akiwa na pika
Irene woya we lazima kuteke
nasema la madam we maje wapi tuliweke
ngo
nampenda ana ngongingo